Blog Talk Radio.
Baramukije inshuti muteza amatwi radita huka ivugira Washington DC turi kwa kabiri ni tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2022 muri kumwe nanjye Francois Ndayizeye na Francois Mutuyemungu tukaba ari twe tugiye kubaganiriza kuri uyu mugoroba rero twizera yuko mumeze neza hirya no hino kandi kubizizaga nyine 4th July cyane cyane kuri bagenzi bacu hano muri Amerika twizere ko mwagize ibihe byiza ejo ku munsi wa Independence nubwo bihurira n'icyitwa Liberation Day mu Rwanda ariko turizera yuko mwagize ibihe byiza ejo hashize nyine muri 4th July Independence Day ya Leta Zunze za Amerika hari akantu kantunguye muri kiriya kiganiro kaga yagize ejo avuga ngo iminsi yose barayizihiza ngo ariko ngo impamvu ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nta gikorwa ngo nuko iminsi yegeranye na 4th July nyine aho yizihiza nyine ngo Liberation Day kuri we ni nk'aho yavuga ati iminsi yose tuyiha agaciro kangana ariko kuko iminsi yegeranye niyo mpamvu mubona yuko tubikora ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ku rundi ruhande nanone abasenateri abavuga rikinyara muri FPR baba basobanura kuri iriya tariki nyine ko nta Independence u Rwanda rwabonye ahubwo ari bw'ibibazo nyine ingutu u Rwanda rwaciyemo byaba byaratangiye nkibaza rero ko hariya Kagame yavuga ati iminsi turayizirikana turazirikana Independence Day twabonye tukazirikana Liberation Day ariko nuko byegeranye n'ama celebrating independence ntabwo kuvuga ngo ntabwo celebrating independence ariko bituma mujya no kuvuga muti nta Independence mwabonye ahubwo wari umwanya w'uko ibibazo byatangiye ibibazo by'amateka turabizi ugasanga byo bisobanurwa kuri televiziyo Rwanda rero kuba Kagame abeshya rero abantu ati iminsi yose turayizirikana kandi batahuha agaciro ubwo wenda turaza ku gice tubivugaho na Francois Mutuyemungu araza kugira ibitekerezo wenda yatanga kuri iyi ngingo turibanda ku ngingo imwe rukumbi ikibazo cya Congo uko mubizi twarabibabwiye n'uyu munsi uko birimo kugenda Perezida Kagame I Rwanda muri Angola na Perezida Félix Tshisekedi I Rwanda muri Angola mu biganiro bagiyemo ibiganiro bagiyemo biraza gutanga iki nicyo kintu abantu barimo kwibaza cyane cyane abakongomani murabona yuko muvumanyiza abakongomani ndabona ntabwo zishyikiye yuko Félix Tshisekedi Tshilombo yajya guhura na Kagame Kagame akaba ari pare cyangwa ariwe twavuga fondateri wa M23 cyangwa umuntu uri ku ruhembe rw'umuheto mu kudestabiliza East ya Congo abakongomani benshi rero ntabwo bemera uru rugendo ariko baravuga bati diplomasi nta kundi ntacyo mwabikoraho turaza kureba icyo bihatse n'icyo bivuze mu ijambo Kagame yavuze ejo wa mugani kuri ku munsi witwa so-called independent liberation day yari ibere kuri televiziyo mu gihe abandi bakoraga ngo ibirori hirya no hino bizi uriya munsi wahitamo kuguma kuri televiziyo wa mugani ariho aganirira mu kibazo cya Congo yagitinzeho cyane mugabo ntabwo yaciye ku ruhande niwe twakwita spokesperson niwe twavuga muvugizi wa M23 kandi arivugira ati niba solution itabonetse uko mbitekereza ngiye ndategura umuriro so nicyo gikomeye cyane rero nk'uko François Mutimoko kubivuga Kagame ntabwo aca ku ruhande arimo arabyemeza ko yiteguye intambara ku gihugu cya Congo bivuze iki turaza kugaruka tubireba igihugu cy'Uburusiya nacyo kiti tugomba guha Congo ibikoresho byose ikeneye yaba mu gisirikare yaba mu gipolisi twiteguye rwose guha Congo ibikoresho ikeneye nyuma y'irambarigo bongeye kongera umwaka mu muryango w'abibumbye tukiri kuri icyo kintu cy'ambarigo ubwongereza amerika ubwongereza amerika n'ubufaransa byo bikomeje kureba uburyo nyine bizangana n'uburusiya kugira ngo uburusiya budahe intwaro igihugu cya Congo za African Intelligence n'ibindi bihugu birimo birabyandika ibinyamakuru byandika yibaza nyine ukuntu ubwongereza amerika n'ubufaransa bizangana n'uburusiya kugira ngo badaha Congo imbunda François mutuye mu ngo reka ngo uyu mwanya usoza abateze amatwi ikiganiro cyacu mbere yuko twinjira mu idonido wa mugani y'abarundi
murakoze Serge kuba mwongeye kuntumira ngo tugire ibyo twungurana kandi tugire n'ibyo tugeza ku banyarwanda urabizi ko amakuru aba ari menshi cyane nkaba navuga ngo ni iby'agaciro kuba turibuze kuganira kuzi ingingo maze kuvuga uyu munsi murakoze
François Mutemungu wari bivuze kandi n'uyu munsi nyine nshimire badukurikiye mu karere bavuga bati hari byo François yavuze tugenda tubona bizamo urabyibuka ubwo abaturage bakoraga imyigaragambyo bahamagara Putine bati Putine naza dufashe urabona nta gihe kirashira kubona Charles d'Affaires w'Abarusiya avuga ati twiteguye guha Congo intwaro zose bakeneye yaba mu gisirikare no mu gipolisi ni icyemezo gitandukanye n'umuryango w'abibumbye ejo ndi warabonye ko 2029 bari bongereye guhagarika cyangwa kubuza Congo kugura intwaro batabanje kubaha uruhushya ndetse no gukontrola intwaro babagura ku rundi ruhande twari twabivuze ko Kagame wakomeje kugurira intwaro akomeje kwigurira intwaro ko niwe M23 tuvuga yuko mu gihe bitegura ku nama ya Cogamu amakamyo yose yaturukaga ku cyambu I Dar es Salaam muri Tanzania yazaga yikoreye intwaro mu gihe ariko muri Loniwo Conseil de Sécurité ifatira ibihano Congo kwidakwiye kugura intwaro batayiha autorisation ndetse batanayikontrole hashize imyaka irenga 14 Congo iri kuri ambarigo ariko bari bizeye ko this time cyangwa se twati ambarigo igomba kuva mu gihe bamaze kugaragaza umwanzi wabo cyangwa ubadestabiliza ni ibintu byaciye umugongo w'abakongomani mu gihe bagaragaza ubatera n'uwashinze M23 bongera kwextendinga iriya ambarigo yo kugura intwaro reka duhera aho ngaho ni ikintu cyavuzweho muri aya matariki 29 na 30
murakoze Serge nkeka ko ibintu twabiganiriyeho simbizi ariko bajye bambabarira ntabwo ndi umupfumu iwacu ntabwo dupfumura ariko ntabwo bigoye cyane kuba wasoma ibihe ibi bintu twabivuzeho wa mugani ko kuba bikomojeho ubwo abaturage b'i Bukavu bahatswe kwinjira I Rusizi ku ngufu bahamagara Putine bati dutabare biriya bintu biba birimo politiki ndende cyane buriya kandi ahandi burya mu bindi bihugu za sosiyete sivile zirakora zikamenya n'aho zikomanga kandi abonye ko hatateye kabiri ukabona burya ambasaderi wa Rusiya avuga ati Congo nigira n'ikibazo n'igihugu cy'u Rwanda yabivuze gutyo ntabwo yaciye ku ruhande ntabwo yavuze mu 2023 l'ambassadeur yavuze ati Congo niramuka igiranye ikibazo n'u Rwanda twebwe abarusiya twiteguye kuzabaha ibyo kuzabaherekeza mu rugendo rugitangira runakirangira icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi uretse abirengagiza cyangwa badasoma ibihe serivisi nibuka ko ikiganiro twakozeho nabwini Putine we uramuzi ntabwo ari umuntu ujyupfa guhubuka akora ibintu yabikoreye imibare yagize gute urebye uburyo igihugu cya Congo bagifatiyemo mbarigo bari bagifatiyemo mbarigo nibo bagiteza n'umutekano mukeya mu karere k'ibiyaga bigari ariko nk'uko twe twarangije ikiganiro mbabwira nti game ishobora guhinduka Kagame kuzivana muri kiriya kibazo akabura exit kandi ko urabona ko nimo arimo kwinjira uko agumya pushinga ziriya special forces ziwe ngo zigume hariya bari zabunagana za canzu hariya hafi ya za rumangabo za rucuru hariya barimo barwanira uko abari umubare we n'ikarita yiwe akeka ko Felix na guverinoma yiwe bazagivinga up noneho bakabona pressure bakemera M23 igacomekamo abarwanyi bayo muri guverinoma nk'uko Kagame asanzwe abikora nk'uko yabikoze muri cya gihe cya Abdel akagenda kabarebe akaba chef d'état major uriya Dani Munyuzi akaba umwungirije urabyibuka akongera kubikora muri bamaze gushwana na Kabila Pere akabikora muri cyayi cya RCD Goma urabyibuka barongera baravanga bacumikamo abo bashaka bagikora muri CNDP kuri M23 havuka ikibazo murabibona barakubitwa 2013 barahunga ushize 2013 bashoboye guhunga ariko ubu ngubu bizagorana cyane bazahunga basubira hehe kw'abantu bari bari mu nkambi mu Rwanda abandi bari mu nkambi mu Uganda aho bagitwaga ko ari impunzi ziriya mbunda bazivanye hehe bazihawe nande imyitozo bayikoreye hehe ariko nk'uko bigumya kugaragara twanabibonye abantu benshi babihamya bihamya girahari kandi koko ari biva muri kuri side y'igisirikare cya Congo bafite ibimenyetso byerekana ko ari RDF iri hariya kandi koko nk'uko abantu bose babizi urebye n'inkomere ziri Kanombe cyangwa ziriye hose ni RDF turabizi ko ibiri ari byinshi za Gisenyi hariya Rubavu cyangwa za Musanze hariya cyane cyane mu mafamiye y'abagogwe bo barabizi kuturusha barasirwayo bagira gute turabizi amaofisiye arimo kugira ibibazo ibyo byose Kigali irabizi kuturusha n'abakongomani babizi kuturusha memu na munisiko yarabivuze ko barimo guhangana n'igisirikare kitari abareberi ari igisirikare cya leta nubwo bataye buze kubaza ko ari u Rwanda ariko ikiruta ikindi ni uko ambasaderi wa Amerika i Kinshasa nawe adaciye ku ruhande yavuze ati ni RDF iri hariya yita 2023 bikwereka ko ikibazo cyahinduye isura kandi mu buryo bwa diplomasi abakongomani bashoboye noneho ku expose agatsiko ku buryo ubona ko niho nakubwiye ngo game zirimo zirahinduka kandi birimo birigaragaza Serge uri kuri mute
ndavuze nti aho turagaruka mu kanya kuko mu ijambo rya Kagame yavuze ejo urabona ararira nk'umwana arataka aravuga ati ni gute ushobora gufata ugafata ethnic group ukayibrandinga ko ari umutwe w'iterabwoba ati ntabwo byumvikana ufata ethnic group ukayigira umutwe w'iterabwoba ukayibrandinga ikaba a terrorist group mu gihe Kagame atwita ko turi umutwe w'iterabwoba noneho mu gihe Congo yavuga yuko M23 ari umutwe w'iterabwoba Kagame bikamubabaza cyane ati there is no way ntabwo wafata ethnic group ukayita ukayibrandinga ko ari umutwe w'iterabwoba François Mutuyemungu
ahubwo hari ahantu naho hantu nkubwira ko uretse ko no ku na cya kinyuma kiwe atagishobora no kugitambutsa iyo bavuze mu 23 nta na hamwe baba bavuze mu ubwoko runaka bagomba gutandukanya biriya bintu bariya ni abantu individual ni abantu ku giti cyabo bazwi n'ubafasha n'uboherezayo kuri ya maziriyo birazwi cyane cyo kandi ya maraporo yose arimo araboneka birimo biragaragara ntago bikiri ibanga n'iki ni RDF Kagame ashaka ku byahariya nk'uko bivuze ko ngo azazirwanira muri Congo twega Serge twongeye dusubira ikindi rya jambo nibona rifite waza no kurishaka Kagame yavuze ati agahugu kanjye ni gatoya ziriya ntambara nzazirwanira hariya hakoze nta n'uwo tuzasaba uruhushya tuzinjirayo none se babihakana gute ko atari we wagiyeyo kandi ari yarabyivugiye ku manywa y'ihanga hari we yarabyivugiye ari bamubaraka bose barabyivugiye ni RDF iri hari ahubwo ikibazo kiriho ni kimwe nk'uko muri bya biganiro narabwiye nti noneho mugiye kubona ko gemu ya Congo yari insina ngufi iki kibazo kigiye kuba ubu bukene buriho bwa nyuma ya Covid ntabwo nkeka ko bazongera kuyikoreraho nka biriya bayikoreragaho abantu bose barimo barareba muri Congo Congo ubu niho hantu hasigaye ikintu kizazahura ubukungu bw'isi na Afurika kandi iyo tuvuze Afurika tujya tugaruka hano hepfo muri Congo mwongere mwibuke ko ayo makompanyi arimo azamuka yose tekinoloji imaze zizamuka zikeneye ariya mabuye y'agaciro kandi n'izi ntambara zose zimazemo iminsi nabyo mujye mubyibuka ko nizaminere n'ubundi babikoramo birakenewe cyane ku buryo bikwereka ko kubona Urusiya busa naho bwarangije bwo gufata side yabwo byo bwose nabivuze mbizi mbibona ntabwo napfuye kubona ko abaturage b'i Bukavu bapfuye gufata ifoto ya Putin bagashyira imbere amakuru tuba tuyafite Serge diplomasi ni ndende cyane burya barya abantu ba Kigali bajya bibeshya ngo bazi byose bakina ikarita zose ariko nubwo tujya tubabwira Serge gemu yarahindutse ariko umugabo aracyarimo gukina za karita ze za kera ubona ko ari nayo mpamvu urimo kumugora kandi no kuzabisobanura ntabwo akibishobora kuko nta muntu ukimwumva Serge
urakoze cyane François kuko hari ejo rwose umugabo kwifata byaramunaniye niba ari independent niba ari liberation day y'abanyarwanda byaramugoye ahubwo yigira mu kibazo cya M23 nkari yavuga ati I wish for the best for all of us Congo and Rwanda but if the best does not come it should always find me prepared for the worst this is the first way I approach it bivuze ko mu yandi magambo ndifuriza ibyiza nimo ndifuriza amahoro hagati y'u Rwanda na Congo ariko niba atari ko bigenze njye mpora niteguye niko nabivuga mpora niteguye nitegura ibibi cyangwa nitegura ibyo bibi bivuze yuko rero ati niko mbitekereza kandi twe nk'abanyarwanda twanabiciyemo bana François kimbya kimabaza nuko abanyarwanda tutigira ku mateka wa mugani duhora twisubiramo bigasa nk'aho mu myaka 28 ibintu Kagame akora ari bishya kuri twebwe twari dukwiye kuba dufite experience cyangwa tuzi neza uko dusoma imirongo migari y'uyu mugabo kumva yuko avuga ngo bitagenze mu buryo abyifuza wehora yiteguye ku bibi bigiye kuza at kandi this is the first way I approach it niko nge mbibona I prepare for the worst but wish for the best and I mean it niko mbivuga niko mbibona Kagame yigira igihugu kumva yuko we ategura the worst kandi niko abibona ati kandi I mean it ubundi si we gihugu decision nk'izi zibibi bigomba no kuba igihugu kigomba no guterana ndavuga ubuyobozi bukuru bw'igihugu ariko navuga yuko buriya yabivuze icyo yariya nta na consultation yakoze mu rwego rwa security regionale ariko uko tubizi kuko nta wana mu challenginga umunyarwanda twumva nabone yuko akarere kicariye ikirunga kigomba kuruka si Nyiragongo si iki si Muhabura ahubwo n'umugabo ukomeje kumena amaraso mu karere k'ibiyaga bigari mbere ko tuva kuri rasha reka wenda tube twumve ibyo uyu mushaje adaferi yavuze mbere yuko tugaruka kuri iyi disikuru ya kaga kuko hari ibintu byinshi biri butinde uyu munsi
C'est une suite logique des rencontres et d'échanges que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a initié depuis plusieurs mois avec les partenaires privilégiés de l'accord cadre d'Addis Abeba. Situation sécuritaire à l'est de la RDC oblige les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalanqui et Colomba, à échanger ce lundi 4 juillet 2022 avec Victor Toukmakov, chargé d'affaires de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. La résolution 2641 du Conseil de sécurité, prorogée jusqu'au 1er juillet 2023 sur l'embargo des armes à destination de la RDC, l'incursion de l'armée rwandaise sous la couverture du M23, des sujets abordés lors des échanges.
Je pense que cet échange d'aujourd'hui lancera des bases pour des contacts ultérieurs entre nos deux institutions, pour avoir la possibilité d'améliorer la compréhension entre nos deux pays, y compris devant les instances internationales.
Comment un pays membre du mécanisme régional de suivi peut servir de base arrière aux mouvements terroristes et agresser la République démocratique du Congo à l'indifférence totale des autres pays membres, s'interroge Victor Toukmakov.
Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tout le matériel qui est nécessaire pour l'armée et pour la police nationale, pour les autres structures en matière de sécurité. Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tout le matériel qui est nécessaire pour l'armée et pour la police nationale, pour les autres structures en matière de sécurité.
En dépit de l'embargo du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes et des sanctions irrelatives, la Russie envisage de perspectives de coopération entre les deux nations.
Topic ariko ziri mu rwego rumwe
Serge nibyo ini game changer rwose byo ntabwo ndanabitsinda kuko ubushize nayo nawe babwiye kandi ntabwo rwose nkuko navuze ntabwo tuba turagura ibintu ni ibintu bigaragarira buri wese naho byerekeza turahabona nkuko nongiye kubisubiramo Congo ni umukobwa mwiza cyane urimo kurambagizwa na benshi uzamwitesha abandi bazamutoragura gufikiriho ni kimwe abakongomani bamenye umwanzi bamenye igipfa n'igikira ahangaha rero Congo niyo izahitamo cyokora ikibazo kizabamo ni kimwe wa mugabo wakenye za karita yibwira ko akiri muri za 90 za 2010 hariya ndakeka ko ni bimwe bajya bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka ahantu nkeka ko umuntu uri mu kibazo atari Felix umuntu mu kibazo ni Kagame n'ukuntu azishitura iriya M23 cyane cyane ko aka kanya ntabwo twagombye kuba tubona nicyo kikwereka ko bamufatiye mu ikorosi rikomeye ubundi aka kanya Felix yakagombye kuba yicaye hari yavugana na M23 nk'abakongomani kubera iki M23 itera Kagame akaba ari bujya kwisobanura ajya guhura na Felix kwa Lorenzo bikwereka ko Kagame buriya yakinye udukarita twinshi ariko ba bantu bamukingiraga ikibaba bigaragara ko basigaye bamureka akajyayo wenyine kandi koko Serge kakubwire iki ni ikibazo gikomeye cyane kireba n'abantu bose twongere tubwire abanyarwanda aho bari hose babana izo ntore tubabwire ngo ibyo bita umutekano bishobora kuzabahubwa noneho guteza umutekano mukeya mu karere kandi dukeka ko ibizagira ingaruka ku bakongomani bizagira n'ingaruka ku banyarwanda kuko intambara ni intambara uriya we wavuze ko yiteguye ikibi ni uko ari we uzi neza ko ari we giteza ariko nta munyarwanda ugombye kubyishimira Serge ahubwo ibintu ni ibintu biteye ikibazo gikomeye cyane aho ubona hari abantu baba bakoma mu mashyi ariko iyo urugamba rwaremye urw'abagabo rwaremye ndakumenyesha yuko buri mpande zombi zirahatikirira ariko cyane cyane yuko noneho bigaragara ko ari Kigali biteza ibibazo mu karere ariko ukabona ko nta mudepite ukoma nta musenateri ukoma nta mujenerali ukoma ibintu ni ibintu bikomeye nongere mbwire abanyarwanda ko ibitwara bibonye mu ntambara ya Hitler yajyanye abadage buhumye abashora mu ntambara na Stalin abizeza ibitangaza abashyira muri risiki abibona abashora mu gihe cya winter bagiye kwegereza izamutse hariya winter iri muri minus 4 minus 60 izo danje zose yarazibonaga ko bazahura nazo ariko babanyagitugu bose niko baba barabaye ntacyo biba bibabwiye yaranze arabohereza undi nawe urabona ko iyi ntambara Felix yamubwiye ati cette fois kwataka Congo hazaba ari operation suicidaire ibyo yarabivuze Felix yabivugaga azi icyo abivugira kandi yabibwiraga Kagame yabisubiyemo murabyumva ibi bintu rero utangiye kubona ko abari abamateri batangiye kwigaragaza memu turimo turabona ko hari ibihugu bitangiye kwiplasa kandi Serge ibi bintu turuze kubyinjiramo neza amakuru aba ahari kandi mu by'ukuri abizi burya diplomasi ni diplomasi ibi byose Kagame yarabibwiwe ariko urabizi ko ntacyo ajya atinya ari naho nashatse kumugiranya na Hitler burya Hitler nawe yashoboye Abadage mu ntambara n'Abarusiya ngo agiye gukubita Stalin abizi neza ko igihe cyo kuzagira i Moscow azaba ari minus 60 nk'abandi banyagitugu bose urabona yuko mu by'ukuri ntabwo bajya bareba ingaruka ku bo barimo kohereza mu izo ntambara bo icyo baba bareba ni insinzi yihuse pemporute uburyo yavamo bakaba ari ibintu nanone tugayira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo bariya abajenerali badashobora kugira ijambo ngo bicare nka kuriya twabonye Felix yicarana na High Council y'umutekano bakagira amastrategi bahavana hahandi bafata icyemezo icyazaba ntihazagire uwo bagisunikiraho ariko se nko mu Rwanda ninde ko umugabo ajya mu ntebe akababwira ati muzajya mwumva byabaye byakozwe ati barimo bategura ibyo muri Congo muzajya mwumva byabaye nta nibyo muwamuzi bitwereka ko Seje ari ikibazo gikomeye kandi abana b'abanyarwanda bagiye kwinjizwa mu ntambara abantu batarimo kubona ko ishobora kototera akarere kose
urakoze reka dushimire n'abadukurikiye uyaragira ati cyangwa nyoreje article ivuga ko ambasaderi wa EU asobanura ko ibihano bya ONU bitabuza ingabo za RDC kugura intwaro amene ntabwo bavuze ariko n'iriya mekanizime yo kuverifiya nyine no gukurikirana uko waziguze n'aho zigiye kandi koko nabivugaga ni bimaze imyaka irenga 14 bihari ariko bikorwa ariko Congo yifuzaga yuko bakuraho nabo bakagira ubwisanzure bwo kugura intwaro nta kontrole bakorewe kuko na Kagame niko arimo kubikora azigurira M23 anyway ibyo turaza
kubigaruka hari ikindi kintu ugomba no kumenya hari ni baranabari mita ku bwoko bw'intwaro bagura cyane cyane ko noneho niyo umwanzi muhanganye azi ibikoresho ufite urumva iriya mekanisme wayizera gute ni ikubidatanga amakuru se ahandi hantu urumva ko rimwe na rimwe mu gisirikare haba harimo n'amabanga menshi yihishemo ubwoko bw'intwaro kapasite ibiki byose hari byinshi cyane biba biri involved Serge kuko buryo umuntu ubanza kuverifya buri kantu kose uguze abazi uko uhagaze stock yawe uko ihagaze urumva ko nicyo kintu abakongomani bashaka kugira ngo bavanire
kandi koko wibuke ko na Bitukayita ubwo yari muri Loni yaramaze kugaragaza yuko umutwe wa 23 utakira umutwe watsinzwe na FIB mwaka 2012-2013 avuga ati intwaro bafite ni intwaro zidasanzwe amaze kugaragaza intabaza Loni Conseil de Securite baranga babirengaho ariko n'ikindi kintu cyanangaje no kuri Abiri yazanywe n'Ubufaransa hari umuntu twaganiraga twibaza ukuntu iyi mirwano yongeye kubura tukavuga tuti abongereza bahugiye mu gutegura cogamu na Kagame Amerika yo ntushaka kumenya pozisiyo yayo tukavuga tuti buriya Ubufaransa Emmanuel Macron kuko ari we muri peacekeeping cya byo kubungabunga umutekano ku isi niwe mo umugisha kaga muri ibyo gutegura intambara effectivement ntabwo natunga nyimara kubona iriya Abiri ko yari y'Ubufaransa bazanye kuri desk ya Conseil de Securite kandi wabonaga ko abantu bose bifashe mu kwitora bagaragazaga ko batanyuzwe bitewe na posisiyo ya MONUSCO igaragaza ko Congo yugarijwe ko M23 itakiri M23 none bakayifatira bakayextending embargo ya verification kandi MONUSCO yamaze kugaragaza intabaza y'intwaro zikomeye M23 ifite fotogara RDF mwakomeza mwa
urumva ko ni ikintu cyo gutangira kwibazwaho niyo mpamvu ngiye buriya nakomeje no kwinsista kuri ku Burusiya bariya Burusiya ni game barimo barayizi kandi kindi ugomba kumenya muri cyagiye cyakabira abashinwa nabo ko bari barabonye makontra yaje kubangamirwa yaje kubangamirwamo urabona ko mu byukuri hari ibihugu bitatu birimo bishaka Kongo ntitwatinya kubivuga hari Amerika irimo kubona ko byanze bikunze hari imikibazo hakaba abashinwa n'abarusiya abarusiya bo ntabwo ari abantu baca ku ruhande n'iki kandi urabizi neza ko mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare bahanganye n'abanyamerika mu by'ukuri byo ntawatinya no kubivuga bo barangije gufata position ikindi kintu naje kubona wabonye ko ubwo uriya bari abategetsi b'ababirigi basuraga Kongo wumvise ijambo bavuze ati Kongo ni igihugu cyigenga cyakagombye kugaragaza ko gihari kigaharanira ubusugire bw'igihugu cyacyo bikwereka ko hari game zirimo guhinduka Serge hari ukuntu uriya Kagame yigeze kujya akora nka kari agakinamo gukina uyu munsi kubera ko yabaga afite na communauté internationale zigasakuza bati mwirukanke mujye kuvanga ingabo ariko n'iki gihe ibintu byarahindutse bije sinzi niyo bana bibonye ko muri communauté européenne bo babona ko M23 majority y'abayiyoboye bakagombye kujyanwa mu nkiko kubera crime de guerre cyangwa crime contre l'humanité ibintu bijyanye n'ibyaha byo mu ntambara cyangwa se ibyaha byakuriwe inyoko muntu aho kugira ngo babe integre mu gisirikare cya Congo ako nako n'akandi kantu gashasha kari kuri
niho ngira ngo twinjire kuko hari wenda ibintu tutasobanuye neza ngira ngo dufate umwanya tuze kubisobanura kuko iyo tuvuga ibiganiro by'i Nairobi abantu wenda babumva tuvuga negotiation entre imitwe yitwaje intwaro na leta ya Congo burya negotiation mba murimo kuganira uko mushobora kurangiza intambara mukinjira mu gufatanya kuyobora igihugu biratandukanye rero ibintu bibera i Nairobi ni dialogue dialogue bivuze n'ibiganiro bifasha imitwe yemeye gushyira intwaro hasi uburyo bagaruka mu buzima bwabo muri Congo ntabwo ari kese yo kujya mu butegetsi cyangwa kwinjizwa muri force gouvernementale ndavuga entre guillemets wenda FARDC ko nicyo gisirikare cya Congo tuvuga ni dialogue n'ibiganiro byo gutuma bava mu mitwe yitwaje intwaro ariko basubira mu buzima bwabo bwo muri Congo aha rero niho binagoreye kuri Kagame we aravuga ati niba adashyira mu bikorwa ibyo nifuza ubwo niteguye nyine for the worst ariko nanone M23 yo yumva yuko ishaka kuba integre muri FARDC niba ari abasirikare 3000 bakinjizwa muri FARDC wumvise ubushize ambasaderi wa Congo muri Nations Unies asoma urutonde rw'amazina yavugaga ko afite urutonde rw'amazina arenga 70 ati abarushaka na rubaha ataba ni abantu batwegera kwintegra muri FARDC muri armée royaliste ya Congo ariko iyi dialogue i Nairobi bavuga ngo M23 biri i Nairobi ntabwo ari dialogue ntabwo ari negotiation ni dialogue reka twumve Kinta Beita bintu noneho arabisobanura neza mbere yuko tubikoraho commentaire kuko iyi process ya Félix Tshisekedi yazanye ntabwo twafashe umwanya ngo tuyibwire abakunzi ba radio itaruka cyangwa kuri radio y'ubumwe kuko ni programme yitwa PDDRCS programme désarmement démobilisation relèvement et communauté et stabilisation ivuga yuko n'ibiganiro byo gufasha abo barwanyi gushyira imbunda hasi kugaruka mu gihugu bakibona muri sosiyete ariko ntabwo bashyiraho amnesty bivuze yuko batakurikiranwa ikindi nanone ntabwo bavuga ko bagomba kuba integre muri armée royaliste ya Congo uko babivuga izo condition ntabwo zirimo reka twumve rero representant wa MONUSCO nyine uko yabitanze ibisobanuro mbere y'uko dukomeza tubyumva kugira ngo twumve abavuga bati dialogue ya Nairobi ihatiki tubanze tubyumve noneho ube wabikoraho commentaire mbere y'uko dukomeza ngaha.
The question becomes, okay, what is the end game? When we are looking at the end game, it's really for M23 trying to get to the negotiation table when clearly the year 22, where we are finding ourselves, is no longer the situation of 2012 or 2013. The country has evolved. Lessons have been learned about how to go about disarmament, demobilization, and reintegration of armed groups. The President of the Republic last year has signed an ordinance which clearly stipulating that nowadays handling armed groups, they should not come with what we call the cahier des charges. They have to come ready to integrate what is called the PDDRCS. This is with two principles that are extremely key, which is one, there is no amnesty, and second, there is no automatic reintegration into the security forces. So that is something where people are talking about the Nairobi process as a negotiation. I want to make sure that we understand it's not about negotiation, it's about consultations in order to get into the PDDRCS, not reopening getting into a table for negotiations. So I would like to see the regional force, the decision of the head of state to deploy this regional force as something, a special effort, an extraordinary effort in order to cater for the situation, the deteriorating situation that they see in the eastern part of the DRC. And I would like to see it as a complementary effort to MONUSCO, because MONUSCO also has a mandate to deal with the armed groups and to protect civilians. In that context, the most important element and feature for us is the coordination. Coordination. And fortunately, what we understand is that the coordination, the force headquarters for the regional force is going to be based in Goma, where we have now a coordination center with FRDC, which is going normally to facilitate the coordination, the sharing of intelligence, and also the planning of the operations between the different contingents that are going to be part of the regional force. Now, when we look at complementarity, we also need to, because we don't have yet the CONOPS, the concept of operation for the regional force. So it's very important that we have the clarification in terms of clarification of roles and responsibilities, and the delineation of how the human rights due diligence policies, for instance, are going also to be the responsibility of any of the contingents from the East African community to be deployed in DRC, but also that there will be a concern to the protection of civilians and also to the monitoring and reporting on the human rights violations. So those are some of the elements that I can share with you right now in the absence of having a concept of operation which can bring us to further thinking on how best to harness and mutualize the efforts for going after all the armed groups, the Congolese ones who have not rejoined the Nairobi process and the ones that have been termed as negative forces by the head of state. The information available to us as MONUSCO is that the force headquarters is going to be deployed by the end of July, and the deployment of the troops should be somewhere in the month of August. This is what we have. And it's going to be on a self-sustaining basis for now. This is also what we understand. But there is also already an indication that the international community and probably at some point the United Nations may be asked to provide support.
Ariko madamu Keita Bitu arabisobanuye kubera ko iyo confusion yari kunze kubaho abantu bavuga bati kubera iki arabo Congo yemviste kuri Nairobi muri dialogue ariko hanavuze ko ari consultation muri ya programme yo gushyira intwaro hasi niriye bita programme de désarmement de mobilisation de levement communautaire communautaire et stabilisation du Congo peut-être. Il y a des gens qui vous regardent à coco. hano nahise mbona no Kagame na ya mgambo yahuragura dejo habga zina wije arimo kuvuga France mukino
murabona serije mwe nshaka kubwira ngo umukino uri muramusiga mukino muri wa musiga kandi suko atabizi arajirengagiza ariko urabona ko hari karita yindi yakinwe hari karita yindi yakinwe niba Felix ari capable ku mobiliza iri amitwe yindi yose kugira ngo ije mwiyo cadre ya consultation reka tubyite gutyo bakaba baritabiye ubwo butumire ariko mkamwahise mubona ko ari bwo na Kagame nawe ahise yoturiza iriya ntambara igatangira rero birakwereka ko we yamenyere cya kintu cyo kushyiraho pressure yabikoze ku bwa Habyarimana urabyibuka yarapushinze imishyikirano ijyamo repushinga yabikoze birakunda iriya myaka yose kuva za 90 nizo karita yakinishije cyane Congo imyaka 20 imaze rwose ariyo karita kinisha iyo washaka kugira ngo yumvikane agira gutya agakubita ibyo bakubita bisandara bigasandara noneho communauté internationale igahaguruka iti nyamuneka 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 mumanuke mujye mu mishyikirano ariko this time urabona ko umuntu bita Felix amaze gushyiramoho iriya état de siège ntabwo yagarukiye aho ngaho gusa yafashe n'umwanya niho mubwira ngo bibuke mu biganiro bize kubabwira ngo ni iki Felix ni iki cyabaye kugira ngo abakongomani bose bakangukira icyarimwe kugeza naho urimo kubona ko n'imitwe yindi yo yitwaje intwaro yitabiriye buriya butumire kugeza memu naho hari imwe mu mitwe irimo gusaba ngo ijye gufasha FARDC turabibona abamayimayi zimwe zivuga ziti Felix duhezi iyo ntambara rwose wayiduhaye bikwereka ko abakongomani hari ikindi hari indi myumvire hari undi muntu abateyemo indi myumvire sinzi bigaragara ko sosiyete sivile zikora hari umuntu waberetse abereka uko ibintu biri kandi nta wundi uwo muntu Felix mbanza nkubwira ikintu cyakanguye abakongomani ntabwo ari abakongomani ubwabo nyirizina Kagame ubwe n'uriya generali Mubaraka Muganga nibo bantu bakanguye amaso abakongomani ubwo Mubaraka yatangiye kuvuga ati ubu nibiki tugora dufite Rwanda Air hamanuka twebwe tugakurikiraka twarangiza tukagaruka ati kandi izo ntambara tuzazikeneye iyo ngiyo muri Congo uribuka ko irya video
nta buke mu ijambo Kagame yivugiye ejo ko ari we wahaye DRC information ko M23 igiye gutera
Ntakubwira byose aba yanabivuze niyo mpamvu nakubwiraga inti kwe kujya gushaka ngo ninde na nibazo ngo ninde washoboye gukangura abakongomani bakabona ibyo batabonaga nakubwira ngo ni Kagame ubwe nyirizina navuze ati nzambuka muri Congo nta n'uwo nzasaba uruhushya n'uriya generali Mubaraka Muganga wavuze ati hazamuka twebwe na Rwanda Air tugende dukore ibyo biraka tuzabikora iriya hakurya ubundi twigarukiye tubyina insinzi na Rwanda Air mu by'ukuri ndakumenyesha ko iyi mobilisation na rya terabwoba bakiraga abakongomani bose bagahamuka mu by'ukuri bariya bagabo babiri nibo banamobilije abakongomani ahubwo bakaba babaye tone cyangwa baratunguwe n'uburyo abakongomani bumvishije message batanze kandi bakayumvira icyarimwe kuva muri East muri West muri South no muri North kiriya kintu Kagame nkeka ko kirimo gutuma adasinzira kubera yuko abakongomani ntabwo twigeze tubabona bameze kuriya ni ibintu bikomeye cyane Serge kandi ibyo nabwo babwiraga inti game karita Kagame yakinishaga ntabwo yigize amenya ko yarangiye aracyibwira ko afite bwana ariko mu by'ukuri kigaragara Felix afite bwana mu ntoki ikizakurikiraho si imbizi cyokora turayibona Felix yamubereye imfu yamubwira ati bwana Kagame iyi nshuro noneho gutera Congo azaba ari ubwiyahuzi ibyo byose ntabwo Felix yabimubwiye adafite icyo ashingiyeho adafite impamvu bimuteye irahari niyo wenda turi buze kuza kubona hagati mu kiganiro ariko abanyarwanda icyo kintu bagomba kukimenya ko nyiri gutuma abakongomani bacana ku maso ni Kagame babwiye ati nzaza ntakomanze intambara tuzazikorera iwanyu akaza yunga murya General Baraka Muganga avuga ati ibiraka tuzabikorera hariya na Rwanda ya yacu ari byo byanaviriye mu Rwanda ya guhagarikwa nta ntego.
Ya. Urakoze cyane ugize neza kuko akomeje turagaruka mu kanya. Reka twumve gace gato mu kiza kiganiro Kagame yahaye RBA ejo twibande ku kibazo cya Kongo yakivuze ndetse nuko yavuze ko we yiteguriye nyine umuriro nta kundi bimeze. Mubyihanganire audio si mu Cyongereza ndizera ko mumaze kumenyera turaza kugerageza kuvuga wenda mu magambo ahinnye ibyo yavuzemo ariko atari ijambo ku ijambo. Reka dufate umwanya twumve kano gace karimo amakuru y'ingenzi wenda twanabasangizaho kuri mugoroba mbere ko dukomeza.
So now, recently, these FDLR are fighting alongside FARDC, those are the forces of Congo, against the M23. And then to make it worse, the UN got into the mix. They are purportedly supporting FARDC, meaning government forces, but they knew very well that these government forces of DRC are fighting together with the FDLR against M23. So you have one M23 on one side, and then you have MONUSC, government forces of Congo, and FDLR. FDLR, which should have been fought and eliminated from that situation together with repatriating them, those who wanted to come back home, which we have done. So that's where we are. And that's why I cannot understand why the president of Congo would, in his statement to the press, say such a things as he said. Because he should very well know the facts as they are, because we have even discussed these matters for a long time, well before, since he came to power and well before this crisis. So this crisis, therefore, will require one thing. There are a number of things that have happened, which I haven't mentioned, but I mentioned them in the conclusion of my point. One, Congo has its own things to deal with, and we have our own things to deal with as independent sovereign countries. Without having to interfere with each other, we just have to work together where we choose to work together. And it is not acceptable, it's not going to ever be, that FDLR, these genocidal forces, or remnants of them, will be armed to attack Rwanda. And if you remember, in 2019, there was an attack that came from Congo, 2019 in November, I think, where groups infiltrated through the Virunga Mountains and attacked Kinigi, and our forces intervened, defeated them, and removed them. So, and second, we have had the sharing from the DRC territory into Rwanda, which damaged, killed people, damaged property, and then several times. Now, so we are saying, all along we need peace, and we need peace for both of us. There needs to be peace in Rwanda, there needs to be peace in DRC. Therefore, we should give each other peace. So it's not acceptable that FDLR ever would be supported to cross into our territory or supported to share into our territory and kill our citizens. We have not done that to Congo. Second, there is a need to to politically address this problem of Kinyarwanda-speaking Congolese, including those members of so-called M23. But that is the problem of Congo to address. It's not mine. First of all, I wish for the best for all of us, for both of us, Congo and Rwanda. But if the best doesn't come, it should always find me prepared for the worst. So that's the first way I approach it. I prepare for the worst, but wish for the best. And I mean it. I mean it to say I wish for Congo the best, as I do wish for myself, for my country. But again, there is no magic solution here for me, other than presenting the facts as I understand them. And the facts have been presented. So it's up to all the players concerned with this problem, whether they are Congolese or Rwandans or the internationals, involved one or the other, maybe to stick to the facts and find the best way out of this problem based on the facts, not people creating their own facts or simply thinking that they will impose a solution to one party or the other. So that's the only way I can say it. There is no other way.
Nditahuka muramwumva rero Kagame mu gisubizo kirekire yatanze zo nako na gace gato gwasamba hayi kugira ngo mugire ideas y'ibyo avuga François Mutuyimungu ndagira ngo tugaruke kuri abanyarwanda mafeti abakongomani bavuga ikinyarwanda cyangwa Kinyarwanda speakers muri Congo huko yabigarutseho nahari yavuga ati ntibyumvikana ukuntu ufata ethnic group ukayibranding ko ari abateroriste ndagira ngo abantu baba bavuga ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Congo bumve yuko iyo tuvuga ibintu nta rwango tuba dufite twe turimo turareba ikibazo aho kituruka n'umuzi wacyo ariko ingaruka bahura nazo muri kino kibazo twifatanyije nabo muri ako kabaro kabo twifatanyije nabo mu byo bacamo buri gihe ariko nabo bagomba kumva yuko bagomba gufungura amaso bakareba bivahe biturukahe biterwa n'iki ni nk'umuntu ukora puzzle ugomba kureba ibyo bintu byose ntabwo wabyirengagiza hari uwo nabonye tunenga ati ajya kuri Twitter anyatakinga ati ntabwo usympathizinga n'abantu ibintu arimo gucamo nibyo ndabyumva yaratanze urugero ko ibintu nabiciyemo muri 98 muri Congo ntabwo nari umukongomani wo muri Congo nari umuntu w'umunyarwanda hari ariko ibyo naciyemo nabicanyemo nabo muri 98 twakubitswe kimwe twafunzwe kimwe twarokotse kimwe ntabwo barebaga bati wowe wavuye mu Rwanda wowe uri mu Rwanda ufone muri Congo ndagira ngo uyu mutego abantu bajye bawavoidinga kuko experience yanjye mfite muri Congo nuko ikibazo kivutse bagomba gushaka uwagiteye kandi u Rwanda ruba rugaragaramo cyane wakomoje ku ntangiriro na ambasaderi wa Amerika ambasaderi wa Congo abizanduteho bavuga ati ni gute je mukabarebe aba chef d'état major akungirizwa na Dani Munyuza ikinshasa amemuta muri ibyo bibazo twawe nabyo none tegeza agenda k'abakongomani kuri Dani Munyuza tuzi uko ameze mu Rwanda tuzi intimba yateye abanyarwanda kabarebe ni ko bimeze uragira ngo abakongomani bagize okazio yo kwihimura bajya kuvuga ngo wowe ngo ntazipara nabo tujye tureba rero baravuga ngo uko mu rusya kumana ingasire ndagira ngo ibi bikorwa abakongomani nta n'umwe ubyemera ntabwo tubikigikiye ariko twe nuko dutunga urutoki aho bituruka ugasanga bamwe mu bemeye kujya mu kwako gatsiko baravuga ngo ntabwo turi sympathize nabo mu byo bacamo icyo kintu cyumvikane ntabwo dushyigikiye ibibi bibakorerwa ahubwo twe tureba ubitera naho bituruka Kagame yabaye pare wabo wa mugani cyabo niba baremye mugomba kubyemera mu kasima rero responsibility hano rero wumvise ukuntu ikibazo akivuga François Mutuyimungu ya programme twa tumaze kuvuga ya demobilisation n'ibindi byose nta nubwo yenkirida bino bintu Kagame arimo kuvuga yaganira na Tshisekedi cyangwa Kabila avuga ati abo bantu bahungiye mu Rwanda turabakira baje kubareba si rimwe si kabiri si gatatu babemeye ko bazabacyura twabaye makuru ko bagiye kubatera none Kagame aha ngaha ni umuvugizi wa M23 ikibazo arakivuga kuruta M23 nyir'ubwite ntabwo ndumva umuntu usobanura ikibazo cya M23 kuruta mwenyewe Kaga agisobanura kuva kuri ABCD akakirangiza none watanga ibyibazo uti i Rwanda muri Angola Kagame ni uhagarariye M23 aho niho ngira ngo nkubaze twinjire Bwana François kuko isimureka Kagame ariwe representant wa M23 naba nibeshya
urabona ko Kagame yabaye nka cya gihe FPR yarwanaga cyabagaho imazira donc no bantu bari abakadre mu rwego rwa politiki urabona M23 RDF iratikura hariya ubundi bakajya kuba umuvugizi hariya nongere mbisubiremo hariya uriya mugabo Felix azaba yicaranye na Kagame hagombye kuba hicaye ubu ngabo abavugizi ba M23 kuba rero hajyayo Kagame ikibazo ni Kagame na RDF iri hariya byo tubivaneho tubirangize yarabivuze ndumva nta terminology twakoresha kugira ngo byumvikane birahari biri onuriko di nejo yabisubiyemo ko yiteguye ikibi kandi n'icyo yohereje hakurya akeka ko cyamugarukira cyangwa se kitamugwa neza kandi koko arabizi ni umusirikare arabizi kuturusha gusa icyo nakubwira cyo Serge bariya abanyarwanda bavuga bariya bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariya babaye imbohe babaye
narimo kureba ntabwo cyemeje abarimo kureba Kinyarwanda speakers muri Congo muri recensement ya nyuma bavuga ko bageze muri miliyoni presque icyenda na 800 kandi hari muri 2018 abavuga abo muri Kinyabwisha Kinyamurenge tetera n'andi hose apepure miliyoni 10 z'abantu b'abarwandofone kamwe ni umubare munini cyane
ariko sezi nshaka kukubwira ngo uyu kibazo aho kiri ntabwo twirirwa tugishakira mu barwandofone bari hariya muri Congo ahubwo ubateza ikibazo n'ushaka kubitwaza kugira ngo akine za karita ziwe ibyo ntawe utabizi ko zirya nkambi za kiziba ari pepiniyeri imyaka n'imyaka agenda ajya gusaruramo abana ajyana mwihuzaye mu 2023 yitwaje ngo ababyeyi babo bari hariya entre guillemets niyo mubyibuka neza ubwo bashaka gutaha murikwa ku bana barashimo igihe abaturage barizira mpunzi za kiziba zari zahisemo gutaha ubonye ko bishemo 10 na bangahe abafunzwe n'ubu bakibona cyangwa bagikora uburoko kubera ko bagerageje gushaka gutaha ibiriya byose babikwereka ko iyi mikino we akina yo kugira impunzi kugira ngo zizajye ziba umbrella y'intambara teza muri Congo nicyo kibazo kiri hari naho ndiyo tugiye kuvuga ngo abarwandofone muri Congo ndakumenyesha ko majorite yabo ni bariya abanyabwishi bafite ikibazo na Kinshasa abandi bari abanyamurenge mu by'ukuri bafitanye ikibazo na Kinshasa no bari abanyamurenge babanye na za Congo kuva kera bari abarwandofone baba hariya babaye mu butegetsi bwa Congo kuva kera ariko ikibazo ni uriya muntu ushaka kugira ngo abagire umbrella ziriya mpunzi buriya zabaye otage zafashwe bugwate ku nyungu z'ushaka kubakoresha muri Congo n'izina akeneye ubundi RDF ikajya gukora akazi of course bashyiramo abantu bibi b'udukingirizo bashyira imbere nk'uko murimo kubona uriya umuvugizi wa M23 ngoma ubiri ngoma n'udukingirizo baba bashyize hariya ariko ibindi bibera kuri sene ni RDF iba yibereye hariya byo ntibabihisha kuko njyewe Serge niho ko nta n'uwatinyuka kuza kugira icyo ambaza ko na generali nyirizina mwenyewe Mubarak muganga ati tujya gukora ibiraka Kagame yavuga tujya gukora ibiraka none icyo navuga intinga aho nibafunge butini bakomeze hari uwigeze kuvuga ngo bakeneye ibiraka ubwo nyine babibonye nibyo nshaka kuvuga ariko mu by'ukuri ikibazo kiriho ntabwo ari ikibazo cy'abarwandofone keretse niba atabyumva ariwe ahubwo niba atabyumva kandi warabyumvishije neza muri bariya abasirikare bavuga ni abasirikare bagera ku 170 ariko mu ba ofisiye babayoboye ngo 70 hafi 80 berekana ko ari abanyarwanda babonye ko uriya ambasaderi wa Kongo muri UN yavuze ati riste twanayiba kandi ko ngo ni naho hanabereye n'icyo kibazo ubundi bari bagiye kurangiza kiriya kibazo havuka ikibazo cyabo Kagame ashaka gutomekamo abashaka gutomekamo n'amapeti kandi ari abayobozi bagiye kubatomekamo uzi ko bazamura n'amapeti n'iki uwari major bakamugira general uwari vieton ubona ukuntu babikora nka cya gihe babikoze ku bwa Kabila ukuntu bazamuye abantu bakava ku maserije bamwe bagahita baba abakoroneri amajenerali ikiro ni ikibazo ubona ko cyamugoye yabonye rero Felix akiza ashaka kumufatirana Felix nkeka ko yamwitwayeho nk'umuntu wari umufite hamakuru amwigingisiraho Kagame we ngira ngo aza kwibwira ko ari febres afite kandi ko iyo febres yari hari Serge uyuka ko Felix yafashe igihugu bamuhaye igihugu abasirikare nta basirikare afite bari bakiri ku muntu kiza Kabila niba byivuka neza Kabila we burya abanyamerika habaye ingufu z'abanyamerika amubwiye bati ugiye kugira shwa ebyiri urarekuza abasirikare bayoboke Felix cyangwa se bagushyire mu nkiko ukurikiranwe n'abandi n'iyo mitungo yose waba waribye amakuru yabizi ko we yagiranye diru n'iki byose hari amafaranga ye bafatiriye n'ibiki ariko hari ibyo asigaranye usigaye mubona ko yirirwa akina n'abuzukuru wa mugana akamanuka akajya muri South Africa akajya gusura imivinyo yiwe inganda ziba afite za South Africa buriya Felix umuntu bita Kabila abanyamerika bamuhaye ishuwa ibye inkiko ziragutegereje n'ibyo bibye Congo cyangwa se urareka ingabo ziyoboke Felix ari nayo mpamvu mvuga ko Felix ubundi yari yegereye abanyamerika cyane kugira ngo biriya bishoboke hari ahantu rero Kagame hari ukuntu yaje kubona hari turuna yakubitiwemo atamenye uko byaje kuko yaramenyereye Congo yaba Kabila administration yaba Kabila ariko nk'uko duhora tubivuga kuva umuntu bita François Béya yavumburwa agafatwa ubwo ikibazo kirimo ni ibyo yafatanywe y'amabiru yabo na ba Kagame na ba Kabarebe nibwo ubona ko Kigali yabaye nk'itaye umutwe kandi ubona ko na ziriya ntambara bahise baprovoka atari intambara zari ziteguye ahubwo ni intambara za pressure yo gushyiraho pressure kuri Felix kugira ngo agire bagire ibyo bamwemeza atari uko abyemera ariko ukabona ko muri Congo byahindutse kuva abanyamerika bakwigira Kinshasa wakomeje kugenda ubona ko hari ibintu byinshi byagiye bihinduka hari amakuru menshi yagiye asohoka hanze ku buryo bitwereka ko umukino warahindutse kandi urabona ko Felix na Kinshasa barimo kwirinda gukina Roger Dura Diversaire ntabwo bashaka gukina umukino wa Kagame urabona ko umukino bakururiramo we bamukururiramo wa diplomasi kandi babizi ko Kagame atinya diplomasi cyane ibintu bita ibiganiro ntabyemera kuko baganiriye yaramuhanuye urabizi kandi bari babirimo ibi byose urimo kubona rero ubona ko nawe yanabivuze umuntu agiye kujya ikinsha i Rwanda Lorenzo arabahamagaye nta n'ubwo na Lorenzo uba wabikoze turabizi ko ari puissance zirimo guhamagara Lorenzo kandi ikindi ugomba kumenya buriya Serge urabizi neza ko Angola ari akaboko k'iburyo kaba Rusiya nacyo abantu bagomba kugitekerezaho cyane ibi byose ntabwo byikora pari hazari Serge narababwini iminsi iri imbere yibyishyuye byinshi ariko icyo mbona Kagame ibintu byo kwigira ndigabo yakabivuyeho akayoboka inzira y'ibiganiro na diplomasi kandi akamenya ko Kongo ari igihugu cyigenga ariko abakongomani bagakemura ibibazo byabo niba ari bya politike ni ibibazo byoroshye cyane bakemuye byinshi kugeza ubwo binjijemo memu n'abo banyarwanda batumikagamo bigakunda Serge nta kibazo mbona kitashoboka Kigali iramutse atari yo irimo kubagora ibashyiraho amananiza kugira ngo babone urwitwazo Serge
François ugeze neza hari n'umuntu ukurikiye aravuga ati rwose Serge ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda mu gitindeho munavuga uburyo cyakemuka u Rwanda rutabyivanzemo kuko atari rwo kireba isi resubayitindaho kandi abantu bakomeze babitegure ko tuzakomeza kwiganiraho bitazarangira vuba hano hari undi unyandikiye anyoreje na link yo mumvaho nshya M23 yishimiye kuba Perezida Kagame ahurira na Tshisekedi i Rwanda umva na titre y'inkuru M23 yishimiye kuba Perezida Kagame ahurira na Felix Tshisekedi i Rwanda bivuze ko spokesperson wabo abakongomani bamwita pare wabo ni wababyaye muri batisimu twe tuzi ko ari wababyaye cyangwa wanabaremye ntabwo iyi nkuru nayisoma gusa no kubabwira uko itege baravuga ngo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri perezida wa repubulika ya demokarasi ya congo RDC Felix Tshisekedi arayi Rwanda mu murwa mukuru wa Angola aho biteganyijwe ko ahurira mu biganiro na perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bizibanda ku bibazo by'umutekano muke byahungabanyije urugendo rwo kubaka umubano hagati y'ibihugu byombi iyi nkuru mwajya kuyishakira mukayisoma kuko idaboro iteye ikibazo no kubona M23 inejejwe no kuba Kagame ari bugiye kuganira ku bibazo byabo bimwe twibazaga ntabwo nari twinkuru ihari yandikwa n'umwumva wenda n'igihe baraza kuyandika ubuyobozi bw'inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'amajyaruguru iherereye mu burasirazuba bwa RDC bwatangaje ko bushyigikiye ibiganiro bigiye guhuza abakuru b'ibihugu byombi bunashimangira ko bwiteguye guhagarika intambara igihe bwemerewe gukomeza ibiganiro by'i Nairobi tumaze kuvuga ibiganiro hano ubwo ari ibiganiro ni consultation nk'uko madamu Bito akayita yatubwiye hano baravuga ibiganiro bivuga dialogue cyangwa negotiation kandi ni consultation iriyo programme twa tumaze kubabwira mu kanya tutanagiye kure ubwayo irasobanutse nk'uko representant wana wa MONUSCO wanoni na kwariya muri Congo bintu kayita bisobanuye iriya PDDRCS programme des armements de mobilisation relevement communautaire stabilisation nta kintu cyo kwintegra aba bantu muri leta gihari nta kintu cyo kubintegra gihari byumvikane none ikindi nanone nta na munisiti babaha ibintu ni noir cible none M23 irashimiti tugiye guhagarika imirwano twiteguye guhagarika intambara igihe bwemerewe gukomeza ibiganiro i Nairobi representant wabo ninde ni Kagame u Rwanda ruri mu ntambara Kagame ari mu ntambara François ndagira ngo iyi ngingo uyivuga gato ku itangazo ryabwo ubwaryo uko babyivugira twiteguye guhagarika intambara mu gihe twemerewe gusubira mu biganiro i Nairobi ibiganiro bihe byo kugabana ubutegetsi no kuba integre muri FARDC MONUSCO na Congo bati dufite iriya programme nta munsi tubaha nta integration ni ukubafasha gukina intwaro hasi mugasira ko abaturage mu gihugu ninde utsindangaga vanfaso
rero nimo byibuka neza intambara ijya gutangira uri ikiganiro twize gukora mbabwira nti agashushanyo uriya Karuretwa General Karuretwa ubundi mu ntangiro niwe wari ufite gahunda zo kuorganiza bari abahungu babaga inyuma mu birunga bari bakeye ubundi bari batangiye baza muri bibiri mbere ya covid ho gakeya bajya muri biriya birunga ariko mwino minsi ya nyuma niba wibuka amakuru nari nabagejejeho nuko hari ikintu cyo kuvuga ko bashaka gufata za Kibumba za Rumangabo hariya bagafata hariya zabunaga na za Jomba bakanamanuka ukuri ya mupaka umanuka n'Ubugande aho bita za Busanza bakamanuka irucuro za Kiwanja bakaba bafite kiriya gice cyose noneho bagapushinga Kinshasa kujya mu magaburanyama abarundi bavuga neza cyane bakajya hahandi ujya gusaba za minisiteri n'amapeti ushaka nta kibazo ariko ibi byose bakabikora birengagiza ko parloma ya Congo batoye ko batazongera kuriyintegra imitwe yitwaje intwaro kuko ugiye gukora icyo kintu muri Congo hari imitwe ingahe ari nayo mpamvu n'abari bazanye iriya programme ya désarmement na démobilisation no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ubwo ibyo biba bijyana no kubafasha bakabaha n'ubushobozi bwo kugira ngo bahindure kariyeri bari barimo bave muri bari barimo bashobore kujya mu buzima busanzwe bw'abasivili abacuruza bakajya gucuruza abizi bagashaka akazi nk'abandi bose n'ibiki kuko ni benshi cyane ku buryo bugaragara ariko ukabona ko kuri buri munsi ya karita nakubwiraga ya Bwana Kagame yabaga afite ko atera akangisha gufata ahantu runaka noneho akazi igitutu noneho baba sponsor biwe bakajya gukomakoma bati nyamuneka jya gutanga mugende muganire mu gihe byo muganira kuba bari abahungu bahise rero basohora itangazo by'uduserire bafashe rwose bakabiriza ibintu byose ariko bigaragara ko mwino minsi ya nyuma koko nibyo kamiyoni za DF nyinshi cyane ibikoresho byinshi cyane cyumweru cyashize abaturage bo mu Kinigi hariya ntibaryama abasore barikorera ibisasu amasasu ibikoresho n'ibiribwa n'iki byose bambuka bajyana hakurya abakinigi rwose bo barabizi nta banga ririmo bikwereka ko yarapushinze cyane ariko murebye ku ijambo yavuze ntago afite icyizere ko push yiwe hari icyo yakanze kuri Felix kuko turimo turagaruka tukabona Felix ufite abaturage barangije gucana ku maso barangije guhaguruka kandi bafite ikintu bita umujinya waribonye aho rwose bavuga bati perezida n'imishahara yahagarara ariko abasirikare bakabona ibyangombwa byose ubundi ukadeklara intambara serije ibintu mo birajya mu yindi stage twababwiye ndibuka ko nababwiye karuretwa rwose nimba mfite icyo gishushanyo n'abandi baragifite uretse abanyarwanda hari wenda birengagiza ariko ibi tuvuga ni amateka tuba twandika serije nyine nongera mbisubiremo aya ni amateka tuba twandika kera hari abazasinywa bakavuga bati ariko ibi ngibi byari byaravuzwe iyo bitagenda gutya cyangwa iyo biza kumvwa ntabwo tuba twarageze hano ibi bintu barimo barabibona kuriya ariko serije intambara ni intambara utangiza intambara ariko ntabwo ujya umenya uburyo izarangira hano yavuze ngo ahora yizeye ibyiza ngo ariko we ngo akitegura ibibi ahora yiteguye ibibi ariko ibyiza bijemo nta kibazo vuba ko agiye murangura azi ikizavamo yarakize ikibazo ni nde ikibazo ni we bari abantu
aho nyine aho ni byo nyine twe turimo turagaragaza fact cyangwa fax bajya bavuga ati fax zanyu ni izihe kongo yashyizeho iyi porogaramu y'uko bigomba kugenda monusco yabishimangiye biciye mu buyobozi wabo kongo yarasobanuye iriya gahunda uko iteye imitwe yose irimo irashyira intwaro hasi iyoboka iriya gahunda M23 ni batugani abo bantu ni bande bari spesiyare hamwe Kagame avuga ati ndabifuriza amahoro mwese I wish peace cyangwa uko bigenda muri ubwo buryo iyo bitabaye nifuza ibibi mba nabyiteguye so gutegura ibibi rero yamaze kwarerita region yamaze kutubwira yuko ariko bizagenda ariko nandabivuze ni abanyarwanda uko twibagirwa vuba ibintu bya Kagame arabivuga akabikora nta kintu Kagame ajya akora cyiza muri surprise ntajya surprising abanyarwanda aratubwira atazatwica akatwica ahubwo ikibazo kigazira ari twebwe atari ko kukiya twishe ariko bari yabitubwiye yarivugiye ati kongo iriya mureba si ngombwa ko intambara izadusanga tuzayirwana hari hari n'ikindi kintu rero kiri ahangaha gikomeye urumva aravuga ati mu gutsinda M23 mu 2013 FIB na MONUSCO byari no kurwanya n'indi mitwe akagaruka kuri reforce de FDR kavuga yuko batabahakije ariko ari n'abagiye bazanwa bakongera kuba integre mu Rwanda ariko muri ka gakiro ntibavuga yuko bongera kuboreza muri Congo urumva yabivuga ati hari n'abandi bajya baza bakaba integre muri iki gihugu cyacu bakongera bakambika inifomu bagasubira muri Congo kugira ngo bajye kudestabiliza est ya Congo François ahangaha ntabwo ubona yuko bamwe basenga bakwiye gusengera akarere kuko umugabo iyo amaze kuvuga ibintu nk'ibi i Rwanda ntakiravanayo impamvu ngira ngo nshimanye ko Rwanda ntakiravayeho ni na pression y'abakongomani wabonye sosiyete sivile muri Congo kimara kumenya ejo ko hari la contre ya Felix na Kagame i Rwanda urubyiruko rwimubeje nano ruti pa question nta mpamvu perezida ajya kunegosiya n'umurepresenta w'umutwe w'iterabwoba wabonye ziramuvoma reka wenda twifashishe ka audio gatangaha kugira ngo bijye onde record kuba dukurikiye uko abakongomani barimo kuna kina kibazo bumva yuko Kagame ni pare wa M23 usibye ko nyemvuga ko ariwe wanabaremye bati nta mpamvu yuko twa negotia nabo reka debi
serije hari umuntu twakoranye ikiganiro aza kumbwira kantu arambaza ati uzi iriya nimero 23 ahiva
nimero ya telefone
hari M uriya mubare 23 Kagame yavuze kuri 23 ni ukwezi gutandukanye ariko 23 Kagame yavuze kuri 23
ya ntabwo nari mbizi wenda reka tujye twumve n'audio mbere y'uko twakomeza ahangaha kugira ngo ibyo navugaga ngo byumvikane
On a un problème au niveau militaire avec un groupe armé qui s'appelle M23, qui a le soutien du Rwanda et qui mène une rébellion au Congo. Ça, c'est une évidence claire, sans ambiguïté. Et il y a suffisamment de témoignages, suffisamment de photos, suffisamment de preuves qui l'attestent. Et même au niveau uniquement, le M23 a été défait en 2013, nous sommes en 2022. Lorsque vous regardez simplement les images des rebelles qui sont au front, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas quand même des vieux ou des anciens qui ont plus de 10 ans. Et quand vous regardez, vous voyez que ce sont des jeunes hommes qui sont au front et qui constituent l'essentiel des troupes du M23. Ce qui veut dire que ces jeunes ont été recrutés quelque part, ces jeunes ont été formés quelque part, ces jeunes ont été instruits quelque part, et donc lorsque l'on connaît la région, on ne peut que confirmer que ces jeunes ont été recrutés et formés par un pays minicorp, et dans le cas présent, c'est évidemment le Rwanda. À part quelques dirigeants que l'on voit dans les médias, mais lorsque vous regardez exactement l'âge moyen de toutes les troupes du M23, vous allez vous rendre compte que c'est majoritairement des jeunes. Et c'était les mêmes images en 2012-13, c'était encore des jeunes, mais ces jeunes-là de 2012-2013 ne sont pas les mêmes jeunes aujourd'hui. Et donc, il y a manifestement un appui du Rwanda. Cela étant dit, donc on est dans une situation conflictuelle, donc nous sommes en guerre. En étant en guerre, que fait, puisque le président angolais a été mandaté pour pouvoir jouer le médiateur entre le Rwanda et le Congo, ce que le président angolais va tenter de faire, dans un premier temps, ce qu'il va chercher à faire, c'est d'arriver à un cessez-le-feu. Cessez-le-feu entre donc le M23 avec son parrain rwandais et d'autre part les FARDC, c'est-à-dire figer les positions telles qu'elles sont actuellement. En figeant les positions telles qu'elles sont actuellement, si d'un côté, donc du côté rwandais et du côté congolais, on accepte ça, on va passer ce qu'on appelle à une phase de désaccord politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase militaire, maintenant nous passons dans la phase...